Sawubona Thando.
Thando lo hayi njani man?
Siyaphila njani wena?
Ngiyaphila mama, ngiyaphila. Ngiyaphila lapho.
Siyaphila, siyaphila kakhulu. Ngicela nje ukuthi ubingelele umlaleli okulalele njengamanje sikwamukele kwa Good News.
Ngicela ukubukela bonke abalaleli be Good News lapha emakhaya. Noma sebasemotweni, noma basekolweni. Thank you ma.
Usheshe wayichaza ke Thando izolo ukuthi hayi mam singana ngisazi kahle isiZulu ngoda ke ngoba siyakuzwa siyasazi lesasegoli isiZulu sizokulandela nje uma ukhuluma sizokubekezelela sinankinga.
Ngiyabonga mam, ngiyabonga.
Okay.
Ngiyabonga kakhulu.
Thando awusitshele kabanzi ngenhlangano yenu ukuthi niwubani, nisukaphi, nenzani ebese ke siyaqhubeka sazi ukuthi usinike isithombe.
Okay, mina ngisebenzela i-company ebizwa ngomashobana advisory services. Basically, company specializes nge-compliance, nge-corporate governance, nge-minute-taking. Ama services wethu so offer as i-company lawo. And under i-company, kune-mentorship program eqala umqali we-company, u-Anastasia Mashobana. Umama Mashobana waqala le-company. Wali-mentorship program because bekabenzara usise wabizwa ngo-Cheryl Carolus. Wabona ukuthi kubalulekile ukuba abantu babe ne mentor life in because wayibona impact ebeyinayo mentorship life in yakhe and besides ukuthi abe nama qualification mama uMashabane ungummeli so besides ukuthi abe nama qualification yena wabona ukuthi kubalulekile ukuthi wonke umuntu abe ne guidance life in umuntu abukela kuye phezulu basically umuntu ozomguide ku career ayifunayo umuntu ozomguide throughout life yakhe so i mentorship program yaqalwa kanjalo because naye bekane mentor uSheryl Carolus mentor yakho.
All right, ngiyabonga kakhulu. Akusicaciseleke nibasiza kanjani abantu, especially abantu abasha kule nhlangano yenu, yini eniyenzayo nanokuthi ukuze ukwalifayeke, kwalifaya kanjani ukuthi usizakale usizwe yimashobani?
Basically mathina into esifunayo sifuna ukumentorisha abantu basically from abantwana abaku grade 11, grade 12 naba unemployed esaba qualifyile or abaseba graduate. Besides graduate maybe basase busy ngeifundo zabo. Ngiba mentorisha with abantu aba in the same or similar field njengabo wena ku-radio, let's say besinomntana bekafunda i-broadcasting or bekafunda i-PR or something that's got to do with media, would like you to mentor lo mntana lo umguide ukuthi mntana mina in my journey of being a radio broadcaster, being a journalist on radio, I went through these steps and I'm mistaken ngawayenza yilawa wena ngicela ungawayenza or to guide ukuthi ungawayenza. And basically sami ukuhlehlela nale unemployment esinayo South Africa because abantu abaningi bafila ngathi manje ama-qualification wabo bawutholele mahala basically.
Yes.
So abakhoni ukuthola umsebenzi, angazi abantu abangakho abasenda ama-CV abafuna umsebenzi mabaningi. Khona abantu abasenda over 300 emails abatholanga ne-response eyi-1. So sifuna ukuthi nabo bangapheli ithemba because kulula manje ukuthi umuntu aphele ithemba, especially if uyavuka uyazi ukuthi uyenzani kusasa. Uyabona ukuthi awu angeke ngikhona ukusizakala, sifuna ukusiza nala bantu labo.
Okay. Thando, uma ngabe senimsizile kumuntu ena nammentorisha, namfundisa, namsiza la nemsi namchushisa, angakanani amathuba ukuthi laphe na uthole umsebenzi noma iapplya ku neyakhe CV igcine naye sithathiwe?
Into engicabangayo ukuthi kuba ngcono kakhulu because sim exposure to iwork readiness program as well ukuthi makafike emsebenzini azipresente kanjani yena. So uzobe sekanethokile ne-mentor yakhe as well who's already in that particular field afuna ukungena kuyo. So i-mentor uzomgaya ukuthi ngcono usende i-email lana or usende i-CV yakho lana bese uyitailorishe kanje because abantu abaningi behlulwa nokubhala i-email. Ku-corporate kunendlela ababhala ngayo i-email. Ulusha lamanje lifuna ukufaka u-WhatsApp ku-email and ayisebenzi le-corporate. So kunendlela ukuthi emele u-structure i-email yakho ngakhona ukuthi bazokubona from introduction i-email yakho bayazi ukuthi umuntu onjani already.
I-CV.
So from i-CV nokuthi uyibhale kanjani i-email yakhona. And also ne-social media because ulusha lethu mhlawumbe ungaphosta noma yini social media, siyaguida nalapho ukuthi into ezikanje umqashi wakho uzozibheka. Ungazami ukuthi nje ngoba uphosta utshwala every weekend nani abakubhekanga emsebenzini bakubhekile.
And futhi uyazi uma usakhuluma kanjalo abantu abazi ukuthi njengoba sihamba weThando siyaguglishwa.
Njalo ma, njalo khona uhlezi ukubhekile njalo.
Yes. Manje usho ukuthi noma umuntu ezolokhu eposta izinto ezibheke eceleni at the same time ufuna umsebenzi, mancane amathuba ukuthi awuthole umsebenzi.
Azoba mancane kakhulu ma, azoba mancane kakhulu and umqashi uyazibheka zonke lezi zinto.
Ungathini ukubayala abantu abasha especially la ku social media nokunye nje ungakuphawula ngoba siyabona ukuthi bahlala kakhulu kuyona ba end up futhi bengasayibhali kahle ne CV ukubalika ku CV
ngasho ukuthi nje ba understand ukuthi hayi wonke umuntu siyazi ukuthi i social media yakhe kodwa mawufuna ukurepresent i brand yomuntu kunendlela emele uziphathe ngayo and umuntu angaqashe if uzorepresent i brand yakhe ngendlela ez wrong or associate ne brand yakhe ngendlela ez wrong so into engayisho ukuthi nje mele bazibheke as much as asithi bangabi ne life yabo private or bangabi ne life social media but bayenze private so that it doesn't affect chances of them be getting employed or chances of them being considered for any job.
Ngiyabonga kakhulu. Inimsiza kanjani umuntu uma ngabe let's say umuntu ulike KZN uyadinga ukuthi nimsize nilaphe eGoli nina ninama office eThekwini?
Yebo ma, yebo ma. Umama Anastasia uqeda ukuvula enye branch eMorningside lapha eKZN. So sina ibranch kana manje la KZN because sinabantu abasinikeza ibusiness from eKZN. So thina into I believe la kuyo ukuthi any community that gives a business through the main services which uMashabane Advisory Services provides uzogive back here na through mentorship indlela yakhe yokunikela back to the community emnqadi ukuthi company yakhe ikhula so akafuni nje ukushiya i community inga trainwanga angashiya nga anything back so sicela ukuvula ibranch eKZN Morningside.
Okay, uma ibasiza ubasiza for free.
Yeah, ubasiza for free ma, ubasiza for free sixhumanisa abantu nje nama mentor wabo so basically mentoring ne mentor sabaxhumanisa babe ne relationship bakhulume bagayidane and it doesn't mean ukuthi mabakhuluma bayokhuluma every day that, yes. That's another thing ngikhulumela ngama mentor manje nama mentor siyawadinga in all industries
yes.
Nawo mafuna ma ungaba mentor sacela masithola umuntu ofuna ukwazi entertainment sicela ukufaka under mentorship program kodwa it doesn't mean ukuthi mele ukhulume every day but once in a while makadinga advice
we consult
uya consult nje ukukhuluma naye umntana umntu nami yenza kanje na kanje ukukhuluma nalabantu
Okay, lake ubeke izwi lokukhuthaza umuntu omusha oyimisele ukuqhubeka nempilo ukuthi ungakusho angeke ngikhulume kakhulu kodwa nje njengomuntu omusha ngoba nawe usemusha ubakhuthaza abantu abasha a way forward.
Ngicela ukuthi bangapheli ithemba nje yazi kunento abantu abayishoyo ukuthi if you hang around like-minded people if uzohlala nabantu abacabanga njengawe or abafuna lento nifuna empilweni uzogcina uyithola so mina ngathi ukuthi bangapheli ithemba nje kuphela uMashabane ukhona sikhona ku Facebook sikhona ku Instagram uMashabane group ku Facebook uMashabane group Instagram and then sinayo ne WhatsApp number we abantu bangasenda umlayezo kuye and so respond nakunikeza yona ma
yebo ngayishiya
I number yethu ku WhatsApp or ku sifonela ye mentorship at 0656600060 noma if una email address ungasenda email to mentorship@mashabane.com
ngicela uphinde I WhatsApp
at 0656600060 yebo ma
bese kuthi email
I email it's mentorship mentor ship@mashabane.com umashabane mashabane
okay.com yes
yebo ma
sibonga kakhulu Thando
ubonge mina
izo enisiza ngalo nolwazi enisicobelela lona ningakhathali ukuthi nibe nathi mangabe khona enifuna ukusiza ngakho umnyango wethu uvulilekile ukuthi nikwazi ukusiza intsha yethu ngoba sifuna ukubona izingane zethu zikhula sibonga kakhulu
siyabonga ma sibonga kakhulu
ngicela uvalelise kumlaleli
ngicela nisale kahle lapho emakhaya ngicela nisithinte sizongixhumanisa ne-mentorship yethu
kanje okay bye
nawe futhi ma bye
sibonga kakhulu ke mlaleli bekuyena uThando wakamayekiso laphaya eJohannesburg uphuma kumashobane training and mentorship academy uma ufuna usizo inamba ke useyishiyile washo ukuthi uyikhona inamba ka WhatsApp 0656600060 uma ngabe uthanda ukuxhumana nabo wamkelekile ukuthi ungaxhumana nabo ukuze bakwazi ukucathulisa bakwazi ukukusiza futhi